yatter yatter, and they are bingoni yatter yatter, amina baba yatter yatter, and they are mjina la kawala to kuzwa baba yatter yatter, and they are bingoni yatter yatter, amina baba yatter yatter, and they are mjina la kawala to kuzwa. Makosa yetu, hey! Kama nasi tu navya wasame, hey! Usitu tie, ooh! Utoka we, na yule, muova we milele! Baba yetu, baba yetu, baba yetu, amina baba yetu, mjina la kawele tukuzwe. Yeah, too.